Virgül de América. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi ryobora abadushakira kuri internet namwe mujye kuri waishatu radio yacu voa.com tugendane mu biganiro byacu muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu mpera z'icyumweru gishize abanyapolitiki 9 batangarije Ottawa muri Canada ko bashinze ishyaka rishya rya politiki bise urunana rw'abanyarwanda baharanira impinduka. Bavuze ko intego yabo ari ubuhangana no guhirika ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda. Iri shyaka rishya ryashinzwe n'abantu ahanini bari bamaze imyaka igera ku 9 bakorana n'ishyaka rya RNC naryo rirwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda. Byari ku nshuro ya kabiri ishyaka RNC ryongera gutakaza ingunga imwe abantu bamwe mu bakomeye barigize kubera kutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe. Ijwi rya Amerika yagiye bagezaho amakuru y'uko byagenze muri icyo gihe. Nyuma y'amezi 7 abaheruka kutumvikana na RNC bayivuyemo bashyizeho ishyaka ryabo rishya. Ikiganiro muri Isanga cyatumiye umuhuzabikorwa w'iri shyaka rishya Bwana Jean Paul Turayishimye kugira ngo atubwire mu magambo arambuye imvano y'ishingwa ry'iri shyaka, icyo bagamije n'ibindi bibazo binyuranye turi bumubaze. Turisegura ku bakunzi ba muri Isanga cyangwa abandi bashaka kugira icyo bavuga bubashe kubaha ijambo uyu munsi nk'uko muzacumye tutabasha kugera ku bikoresho byo mu biro bidufasha gusangiza ijambo abantu barenze umwe cyangwa abashaka kubaza umutumirwa. Cyakora urubuga n'urwanyu uwashaka kugira icyo avuga kuri iki kiganiro cyangwa ibiri bukivugirwemo yatwandikira nawe tukamuha urubuga akisanzura kuri radio yanyu. Adresse ni yayindi radio yacu @gmail.com. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Bwana Jean Paul Turayishimye, uri umuvugizi w'urugaga nyarwanda ruharanira impinduka ishyaka rishya rya politike, turagushimiye cyane kwitabira ubutumire bw'ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabashimiye Bwana Mutagoma.
Yee, mu itangazo rishyiraho ishyaka mwavuze ko mugamije guhangana n'ubutegetsi bwa FPR mu Rwanda, murapfiki?
Hari impamvu nyinshi cyane zo kurwanya ubutegetsi bw'i Kigali. Hari ibyo twavuze dutangaza ishyirwaho ry'urunana birimo bikubiye muri manifesto. Hari impamvu nyinshi cyane ku buryo dushatse kuba ari byo yenda twa dushingi tuvuga byonyine iki kiganiro cyangwa se umwanya wabyo ntabwo waboneka, ariko harimo cyane cyane kuba ubutegetsi bw'i Kigali butubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburenganzira gukora politike mu gihugu. Ubu ndahera kuri impamvu nk'abantu bashobora gukora politike bakumva bashaka gukora politike yo kugira ngo ubutegetsi bwa Kigali buhinduke. Dufite abanyapolitike benshi benshi cyane haba mu gihugu ndetse haba no hanze, ariko babujijwe ubwinyagamburiro, nabwo ubwabyo ntibahabwa amahirwe kugira ngo bahindure ibishobora guhinduka. Akaba ariyo mpamvu rero dusanga ari byiza ko byibuze hagomba kuba impinduka ubutegetsi bwa Kigali kugira ngo nabo bose bavuga ko bafite ibyo bashaka kuzanira abanyarwanda bagire ayo mahirwe cyangwa se bahabwa ayo mahirwe noneho abanyarwanda bihitiremo. Ariko izindi mpamvu harimo akarengane, hari ukuba ubutegetsi butagendera ku mahame ya demokarasi. Ibintu twifuriza abanyarwanda nubwo ubutegetsi bwabwo buvuga ko ari igihugu kiri demokratike ndetse kigira n'amatora rimwe na rimwe, ariko amatora twebwe twemeza ko bafifite ndetse ko umukandida aba ari umwe rukumbi ndetse n'amajwi azabona akaba amenyekana mbere yuko nakushobora kumenya uzatsinda mbere yuko n'umukandida ajya mu kibuga kwiyamamaza. Ibyo rero ni ibintu bikwiriye guhagarara. Ariko ushingiye ku muturage ubwaho, urebe inzara iri mu gihugu, urebe abantu bapfa buri munsi, abanyarwanda ni impunzi, ibintu bimwe ubutegetsi buri buhari bwa SPL bwa bwaravuze ko bugiye guca, ibyo ni ibintu bimwe mu byo twebwe tureba bikwiriye guhinduka. Nkuko nabivugaga, bikuye muri za manifesto zacu cyangwa muri manifesto yacu cyangwa imigabo n'imigambi. Harimo ruswa, harimo ikimenyane, harimo kuba igihugu kitagendera ku mategeko cyangwa se gufunga abantu badafite impamvu nk'uko tubibona buri gihe abakuru b'abanyapolitike gupfa bazize impamvu zidasobanutse, ubu zikaba nta nubwo unashobora no kwemera gukora za investigation cyangwa se iperereza. Yewe navuga bukira bugacya mutaguma ibibazo byo kurwanya cyangwa impamvu zo kurwanya ubutegetsi zo zirenze igihumbi.
Abahagarariye ubutegetsi bw'u Rwanda ntabwo turi kumwe muri iki kiganiro ngo bagire icyo bavuga kuri ibyo ngibyo umaze kuvuga. Nibidushobokera tuzabashaka mu biganiro byacu bitaha kugira ngo tubahe urubuga bagire icyo babivugaho. Ariko nubwo tutari kumwe, nzi neza ko batemeranya nawe, nzi neza ko ibyo uvuga badashobora kubyemera, kuko bagaragaza neza ko igihugu cyateye imbere, igihugu gifite umutekano, ibyo wavugaga by'uburenganzira bwa muntu byubahirijwe neza mu gihugu, kandi n'urubuga rwa politiki abashaka kuyikora bemerewe. Ibyo mvuga bamwe mu baturage nabo ubwabo barabyemeza kandi bakanemeza ko ibimenyetso bihari. Bwana Turayishimye,
ariko bana Mutagoma uravuga ko bemeza ko ibyo bibazo bidahari cyangwa se ko babikemuye, n'icyo ushaka kuvuga cyangwa ko leta ariko yabivuga? Kuko ariko bimeze nakubwira nk'urugero, nka gahunda ya leta yitwa ngwino urebe ntiyakabayeho mu gihe itemera ko hari impunzi ziri hanze y'igihugu. Hari ibintu byinshi bashobora kuvuga gusa kugira ngo bagaragare neza, kuko nk'abatanze ibisubizo abanyarwanda bakeneye. Ariko byaba byiza koko kuba hari, noneho natwe tukaba twagira amahirwe yo kuvuga ko ibyo tuvuga bifite ishingiro, ko ibyo ari amareshya mugeni, ariko atari byo koko ko ibyo bibazo batabishubije kandi biracyahari. Niyo mpamvu natwe turi hanze, ndetse ari nayo mpamvu wumva amashyaka menshi akomeza kuvukira hanze y'igihugu.
Ubikomejeho rero uta amashyaka menshi akomeje kuvukira hanze y'igihugu, ko hari amashyaka menshi, ni iki cyatumye mushinga irindi ntimushake abantu mwifatanya nabo ngo muvuge muti twe no kubica iruhande mwari muri RNC hanyuma muza kuvamo? Ibyo wenda twanabiganiriyeho tuvuga impamvu yatumye muvamo, ariko se kuki amashyaka ari menshi mukongera wirindi? Bwana Turayishimye,
icyo kibazo unyemereye hari imwe ibice bibiri. Hari ukuba ari amashyaka menshi ndetse na RNC uvuze kuvamo, reka yenda mpere kuki amashyaka menshi. Mu by'ukuri kuba amashyaka menshi avuka ntabwo byakabaye ari ikibazo, kubera yuko icyangombwa ni umugambi n'ibyo bazaniye abanyarwanda. Ndetse ni mu bigereranyo bimwe nshobora gutanga, ni nk'uko umubyeyi yaba afite arimo yibaruka abana akajya uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Ntabwo numva ko bikwiriye ko umuntu yavuga ngo ntabwo wagira uwa kane ngo babaye benshi cyane cyangwa se uwa gatanu. Ibyo nibaza ko mu gihe cyose waba ufite impamvu, unafite n'icyo kubarera, ntabwo ukwiriye kuvuga ko yenda ari ikintu kibi. Ikindi rero ku bijyanye noneho n'amashyaka ubwayo, reka tuve ku kigereranyo cya yenda cy'umuryango n'abana. Amashyaka menshi icyo yenda twarewe, ntabwo nshaka kugira ngo nenge abantu bose bagerageza gushaka guhindura ibintu mu Rwanda kuko natwe nirwo rubuga twinjiyemo, ariko icyo tuba tugira ngo turebe no kureba ibyo bashoboye n'ibyo batashoboye, ariko twebwe tukagira ngo tube umusemburo wo kugira ngo dukore yenda ibyo bitarashobora gukoreka cyangwa se kugerwaho muri iyi myaka amashyaka amaze iminsi akorera hanze. Yewe hari muri Bibiliya hari umuntu watanze isomo avuga ati ni mu Bakorinto, aravuga ati na Bibiliya irabyemera ko ibice atari ikintu kibi mu bantu, kuko aricyo gituma ngo abemerwa bashobora kumenyekana. Nanjye rero nkibaza ko kuba dufite abantu benshi cyangwa se imitwe myinshi, reka duhe Abanyarwanda amahirwe yo kugira ngo bo bihitiremo ushobora kuba babwira ibyo azakora yenda bakabyizera, kuko kubabwira ni kimwe, ariko uruhare rwa rusigaye n'urw'Abanyarwanda kugira ngo nabo bavuge bati ibyo aba bavuga nubwo yenda bavuga nk'ibyo bariya bavuze, ariko nizera ko yenda hari aba bashobora kubigeraho kuruta bariya ibyo bavuze. Ikindi nuko mu by'ukuri nibaza ko ibisubizo bimwe bazabibona yenda muri bazabibonera mu bikorwa byacu. Nibaza ko twareka Abanyarwanda bakazaba aribo babajije abacamanza nibwo tukivuka bakaduha igihe gitoya noneho tukerekana koko impamvu yo kuvuka kwacu, ndetse nabo bakavuga bati koko mwari mukenewe, byari bikwiriye ko muvuka nubwo hari n'andi mashyaka. Ubwo rero azakora kayo natwe tukazakora kacu. Ariko noneho kucyo bavuze cya kabiri cy'ishyaka twabagamo rya RNC, ndagira ngo umusore akantu gatoya aho bavuga guti mwavuyemo, birasa nk'aho bigaragara ko kuko twavuyemo gusa kubera ko hari twahamagaranye abantu bari ku mugabane wo muri Canada, mu Burayi se muri Amerika, tukavuga tuti muze dushinge ishyaka ryacu. Ntabwo ari byo, icyabanje ni uko twagize ibyo tumvikanaho, ntitwabyumvikanaho neza, ndetse dushaka kugira ngo turebe uburyo dushobora kubikemura. Ntibyakunda hifashishwa abantu batandukanye bagize ubushake bwo gushaka kuduhuza n'abantu twari dufitanye ibyo tumvikanaho, umwe mu buyobozi bwa RNC. Ntibyakunda noneho haza kuba ibyo nakwita conflict cyangwa se amahari akomeye. Tunarwa kumvikana, tunarwa kumvikana nk'uko nagiye numvikana kenshi mbivuga, cyakora si bica ku ruhande izi ntandaro y'ibi byose nubwo yenda byaje kuvamo n'ibindi, ariko byahereye ku gihe Ben Rutabana wari komiseri muri RNC, ubu nkabambona nawe yarasimbuwe kimwe nanjye, twari twananiwe kumvikana ku buryo mbese gestion y'icyo kibazo uko twayitwaramo. Hanyuma rero izo mpamvu zo kutumvikana haza kuvamo ibyo bise hari ukwirukanwa, nako twageze bamwe barirukanwa baherekwa muri Canada, hakurikiraho jyewe, hakurikiraho mu Faransa umuyobozi w'u Faransa warenze mu Faransa, yewe abandi bagenda begura, noneho biza kuvamo ko twibumbira hamwe tukaganira tukareba niba umugambi twari dufite kuko ari wo kurwanya ubutegetsi ikibazo twatangiriyeho wa Kigali ntacyahindutse mu Rwanda. Izo mpamvu ziracyahari, kandi bamwe twari dufatanyije biragaragara ko koko batakidushaka ko dufatanya muri urwo rugamba, ariko noneho dusanga tudashobora kurebera akarengane gakomeza gukorerwa mu Rwanda, ubutegetsi budashaka kumva icyo abaturage bavuga, icyo Abanyarwanda basaba guhindura. Dusanga rero twebwe dufite izo mbaraga ndetse n'ubwo bushake bwo kugira ngo dukomeze guharanira izo mpinduka twasabaga n'igihe twari tukiri muri RNC. Nuko rero twaje kwibumbira hamwe, ariko hakaba hari n'abandi batari basanzwe muri RNC bavuze ko basanga natwe ibyo duhagarariye turepresenta ari ibintu bifuje kuva kera, cyane cyane ko twanze ibintu by'akarengane bikanumvikana ko tubirwanya ku mugaragaro. bifuza ko twafatanya urugamba n'urugendo nibwo twashyizeho urunana rero nyarwanda duharanira impinduka.
Ndibuka yuko mwari mwavuze muti aho kugira ngo tuvemo muti ntabwo ihurira ari ry'umuntu umwe, mwakoresheje ijambo ngo ihuriro ntabwo ari akarima k'umuntu umwe, byari bimeze nk'aho mutazavamo rwose, muzagumamo impinduka mukazishakiramo, ariko biza guhinduka. Byagenze bite?
Nibyo twebwe n'uyu munsi turacyabona ko habayeho gutatira ibyo twatwaremeje nk'ihuriro, kandi koko twavuga ko tugomba kubanza kurwana n'ibibazo tugahangana nabyo mw'imbere, ariko buriya twaje kongera kugenzura imikorere nyuma y'igihe kinini kese cyangwa se tubwira abanyarwanda ibibazo bihari, tugerageza gushaka umuti w'ibibazo. Haza kubaho ibisa nk'aho ari uguhangana hanze nk'aho ikibazo dufite nyamukuru mu Rwanda kibagiranye. Twaje gusanga rero ko ari byiza kuko na bamwe mu banyamuryango b'ihuriro bitari bikiri Jean Paul wenyine, bitari bikiri abantu babiri batatu, byagiye biba iby'abantu benshi benshi cyane. Nk'uko namaze kukubwira, abantu bari intara yose ya Canada, abantu barimo bashinzwe ihuriro nkanjye, haza kuvamo abantu nka bari bakuriye inararibonye bakegura, ni ibintu bikomeye cyane. Abakuriye intara zimwe na zimwe bakirukanwa mu Burayi, dusanga turiho tugira imbaraga nyinshi zo kugira ngo dushobore kugira impinduka dushobora gukora, kuko twari twaratangije ikintu cyitwa amavugurura, dusaba amavugurura mu ihuriro nyarwanda, ariko dusanga nabwo dushobora kutayakora gusa mu ihuriro nyarwanda. Ubu noneho twakoze ibintu bigari bwana Mutagomwa byo kuba dushobora gukora izo mpinduka zishobora kubaho haba no mu ihuriro nyarwanda ndetse no mu gihugu muri rusange, kuko benshi bagiye badusanga muri abo bantu bari bakuriye iyo tsinda ry'amavugurura ryaje kuvamo urunana ubona twatangije ubundi, kandi bigaragara ko nabo guhamagara twakoze kumvikanye aba nibaza ko bifite umusaruro byatanze. Nubwo buryo rero twabirebeyemo dusanga noneho iyo kampanye twakoze idashobora kuba gusa yahindura ibintu mu ihuriro nkuko yabikoze, ariyo mpamvu abayobozi batandukanye benshi cyane ishobora kubwira amazina bagiye bava mu buyobozi benshi cyane noneho ntabwo nibutse kubwira n'umukuru w'intara muri Denmark. Ibyo byose rero bibona ko twagize impinduka kuko twashakaga, ariko noneho turavuga tuti ubwo dushobora kuzana impinduka n'ahangaha dushobora no gushaka n'impinduka no mu gihugu ubwaho, kandi biranashoboka. Niyo mpamvu yatumye dusanga uburyo bwiza atari ukurebera gusa izo ntambara zo muri RNC, ahubwo uru rugamba n'izo mbaraga dufite twazikoresha tukahindura ibintu, izo mpinduka tukazisaba no mu gihugu imbere.
Icyo turaza kukigarukaho mu kanya, ariko hari icyo wari uvuze uti hari abantu benshi barimo n'abayobozi bakuru, bituma nibuka Madamu Leah Karegeya, hari n'undi witwa Jean Paul Ntagara, nabo mwari kumwe mbere, ariko ntabwo nigeze mbabona kuri ririya tangazo rishyiraho ishyaka rishya mwashinze, abo nabo muracyari kumwe?
Hari abo turi kumwe, hari n'abandi tutari kumwe, benshi batigeze hari abantu benshi batigeze bagaragara kuri iriya liste kandi turi kumwe. Yenda sinakora icyo nakwita violation of trust kugira ngo mvuge amazina natwe twa protege kubera impamvu zitandukanye mutagomba kucyambire. Buriya amaliste menshi y'abantu ntabwo icyangombwa ni kugira ngo abantu banafokasinge cyangwa se nako bite kureba ku migabo n'imigambi kuruta yenda umubare w'amazina y'abantu basinye cyangwa se bashyize umukono kuri ariya matangazo yacu. Ariko nk'uko twabivuze muri ayo matangazo, twavuze ko twebwe abashyizeho umukono duhagarariye abandi benshi batashyizeho umukono, kandi ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Imwe muri zo kuko buriya urabona hari igihe rimwe na rimwe uretse no kuba amahitamo y'umuntu ashobora kumva ari confortable kuba yakora yenda mu buryo yisanzuye atari azina ubwayo ntabwo aricyo kinazana impinduka cyangwa se cyagira akamaro kuruta ikindi, ariko hari n'igihe strategically ushobora gusanga nabyo byiza ko rimwe na rimwe hari igihe umusaruro kuri bamwe ushobora gutangwa mu gihe yenda bakoze mu buryo nk'ubwo ngubwo butari nk'ubu bwacu yenda busaba kugaragara ntiwavuga nkanjye cyangwa Ashire ndetse n'abandi bazabashinzwe ubukangurambaga n'indi mirimo hari abazagaragara ibyo wavuze ko tubigarukaho, ariko kuri ubu nibaza ko ayo mazina yaba atari ngombwa cyane kuko ndetse nizera nashidikanya ko no kuba atarashyizwe hanze yose uko yakabaye nabyo ubwabyo bishobora kuba ari ibintu bishobora kugira ndetse n'umusaruro kuruta no kuba twabashyira hanze, kuko binaturuka n'impamvu zitandukanye kandi n'ibyifuzo by'abamwe.
Bishobora ariko no gutuma icyizere ku bayoboka kigabanuka. Bwana Ndayishimiye, dore ko n'ubuyobozi mutabutangaje ngo mu bushyira hagaragara mwashyizeho amazina ariko ntimwavuga muti runaka hagarariye iki runaka hagarariye iki, ntubona ko byatuma abanyarwanda batari bake babona ko mukorera mu bwiru?
Simbihamya, ndetse kimwe mu bintu twavuze tunenga twananenze no mu byo twabagamo harimo icyo kintu cya transparency cy'uko tugomba gushyira imbere ikintu cyo gukorera mu mucyo. Mu gukorera mu mucyo ariko harimo no kubaha no guha abantu amahitamo choice abantu rero no kureba na strategy dukorera mu kandi icyo nakwizeza cyo nta nubwo na kera ntabwo abantu bazadutera icyizere cyangwa se icyo ari cyo kintu kizatubuza icyizere. Ikizatubuza icyizere ni uko ibyo dusezeranya kuzakora mu Rwanda impinduka tuvuga tugiye guharanira zizatunanira kugeraho, icyo gihe abantu bazadutera icyizere. Ikindi cya kabiri ni uko abo bantu yenda bashobora kutagaragara mugani nko muri ayo malisiti ariko bakagaragara mu bikorwa nabo bakabibona ko abo bantu bari mu bikorwa koko, ibyo nabyo bizatuma uwakageza izo mpungenge nawe zizashira. Icyo twakoze gusa ubu ni uko twahisemo kandi ari yenda ku ruhande ku mpamvu strategiki cyangwa se ku mahitamo y'abantu yuko amazina icyenda yagiye ahagaragara yarahagije guhagararira abandi kandi tukaba dufite za representation. Ndetse icyo uvuga ko ubuyobozi ntitwabutangaje ibyo ni ukuri, nanjye nagize nahawe izo nshingano zo kugira ngo nkore ubuhuza bikorwa kugira ngo tugere kuri iki gihe cyo gushinga urunana. Umuntu wenyine ofisiyeri twatangaje dushinze urunana ni umuvugizi wacu, kuko twumva ko hagomba kuba abantu bazashaka kumenya abo turi bo bakamuhamagara akabibasobanurira. Ariko noneho abafite izo mpungenge reka nze nazo nzibamare. Ubu turiho mu byo turimo gukora harimo structure zacu kandi izo tuzazitangaza vuba nitumara kuzitangaza n'abazihagarariye abaho abakwiriye gukorana n'abantu muri relation publique abo tuzabatangaza, keretse yenda abashinzwe administration interne, ariko abashinzwe ibikorwa biduhuza n'abandi byanze bikunze abo tuzabamenyesha muri izo structure nshyashya turimo gutegura turimo gushyiraho.
Uti rero icyo ntabwo ari ikintu gishobora gutuma abantu babatakariza icyizere, ariko dusubire inyuma gato ku bijyanye n'ukuntu mwavuye muri RNC. Wavuze ko mwagerageje kuganira kugira ngo mwumvikane ibintu bikanga. Niba mwari muri mu muryango umwe, uwo muryango ukazamo amakimbirane, ntimushobore kuyakemura ureba ibibazo u Rwanda rufite bigendanye no kubaho nyuma ya jenoside, ibibazo by'ubukungu n'ibindi wenda umuntu atarondora, mwakwizeza mute abanyarwanda ko mushobora kubunga mwebwe mutarashoboye kuyunga?
Urabona iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane, ariko nabwo ni ikibazo nakwifuza gusubiza bagenzi bacu twa dufitanye amakimbirane nabo bahari, kuko icyo watugaya twebwe ni ukuvuga ati mwakoze iki kugira ngo mushobore kubanza kumvikana mbere yuko mukora iyi gahunda yo gushinga urunana rwanyu. Icya mbere nuko ibyo utunenga cyangwa se n'abandi bashobora kutwibaza twarabikoze, twagerageje gusaba yuko twumvikana, dusaba bagenzi bacu mu nzira y'ibiganiro amatelefone, abayobozi bo muri executive, tugira ama conference cyangwa se conference call, dusaba yuko twaganira, ariko mu by'ukuri kwera impamvu bo bwabo bashobora kuvuga barabyanga. Babyanze ntibyagarukiye aho, twaje guhamagarwa n'abantu ku giti cyabo, yewe numva bakora nk'aba muri societe civile, baravuga bati se mwaragerageje inzira zose kuko zishobora gutuma mwumvikana biranga. Ndamubwira nti ndababwira ni mwebwe mugerageze, twebwe yenda kuko natwe dufite yenda tension ziri hejuru cyane, birashoboka ko natwe twaba tudatekereza neza, mugerageze muzatubwira. Bati abo bantu mubihorere. Inararibonye ni departement yo muri RNC ishinzwe ku mu bimwe bigishinzwe harimo no gukemura amakimbirane yananiranye, aho bashobora kuba sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, ariko ni nka impasho, mbese ni abantu badafite aho babogamiye, bakaza kuganira nabo, bakatubaza ku ruhande rw'ubuyobozi, ku ruhande rw'abafite ibibazo. Ubwo navuga nka Madamu Leah Karegeya, hari uwitwa Viateur Mbonyi Muvunyi, hari uwitwa Gatese, hakaba n'uwitwa uwitwa Eugene Munyangoga. Abo bose icyakurikiye, bamaze kugerageza gushaka kutwunga, icyakurikiye ni uko babiri muri bo banditse bavuga yuko beguye kubera imyitwarire basanze mu buyobozi idashaka nyine kumva inama batanga, kandi aricyo batorewe, aricyo bashyiriweho. Yewe si n'ababiri gusa beguye, birashoboka ko ubungubu noneho inararibonye isigaye muri bane batowe, hasigaye inararibonye imwe. Ibyo rero ni ikikwereka ko nabo ubwabo batari banejejwe, banyuzwe n'imyitwarire, cyane cyane muri raporo bari bamaze gukora ivuga ko inzira ikwiriye n'iy'ibiganiro. Mureke kwirukanka kwirukana abantu, ahubwo mubanze mubatege amatwi kuko ibyo batubwiye bitandukanye n'ibyo murimo kutubwira. Iyo nzira yaragerageje, iya nyuma ari nayo yavuga yakozwe na P3, ariko nabyita kuko kera RNC yari ibumbiye mu byitwa P5, nyuma PDP Imanzi iza gusohokamo, ni ukuvuga ngo hasigaye P4 ariyo ishyaka rya FDU Inkingi, RNC, Amahoro People's Congress ndetse na PS Imberakuri. Noneho uvanyemo RNC ni P3 bisigaye. Abo bandi baratwegereye baravuga bati ese ntacyo bitwaye, mwebwe turamutse tubahuje na bagenzi banyu mukaganira kuri ibintu twumva hanze hirya no hino, mwareka yenda murumva nta kibazo. Hari ibibazo bibiri. Icya mbere, ese muremera ko twababera murashobora kuganira na bagenzi banyu? Turavuga ati yego. Icya kabiri, ese muratekereza ko murabona nta kibazo twebwe ko twabahuza tukaganira? Noneho rero Bwana Mutagoma, reka nzi nkubwire ukuntu twabaye twebwe uruhande rwacu fair, ku buryo ndetse nta n'umuntu ugomba kudutera amabuye. Niba bariya bantu nibo bari bafite babaga bari bahuriye mu muryango umwe wa P4, ni ukuvuga ngo twari gutinya tukavuga ati abantu bahora bakorana amanama, baba bari kumwe buri gihe cyose basangira ibyayi, nibo bagiye kuba bahuza bacu? Kandi tuzi neza ko bafite inyungu politiki basangiye, ariko kubera ko twari tuzi ko duharanira ukuri ndetse ko urubanza rwacu ari uruca abana, twaravuze ati rwose ari icya mbere ko tuzaganira turabyifuza. Icya kabiri nabwo kuba mwabetubera abahuza ntacyo bitwaye. Ibyo rero barabikominikaho no ku rundi ruhande nk'uko abahuza bakora. Mesaje zagarutse ndazifite, baravuga bati bagenzi bacu bavuze ko badashaka kuganira natwe. Icyakurikiyeho naje kwirukanwa, icyo nibise kunyirukana, urwandiko runsaba kwisobanura ibirego byanjye, ariko nabwo maze kubisobanura nako kuvuga ko niteguye kuburana nabwo birahinduka haza gukurikiraho urwandiko ruvuga ko nabyo byo kwiregura bitakiri ngombwa ahubwo ko komite ya discipline yafashe icyemezo cyo kunyirukana itanyumvise ibyo rero mutagoma niba ibyo wavuga ngo natwe bazabitubaza ngo twananiye kumvikana nibura ntekereza ko bazabanza kutubaza nk'uko tubajije bati mwakoze iki ikibazo cyaruvuga ngo mwakoze iki kugira ngo mwumvikane mbere y'uko mufata gahunda yo kwitandukanya niba sanga ntacyo twakoze bazamenye ko ibyo tubasezeranya kuko ari ibinyoma ariko twe twatanze ukuboko yewe dukoresha inzira interne muri RNC habaho n'inzira externe nazo abantu batubajije bagira ngo nitwege ba nyirabayazana nabo basanga atari byo nako basanga ahubwo uruhande rundi rudashaka no kwicara ku meza amwe y'ibiganiro nabo bakoranaga ari nayo mpamvu twagiye tunenga tuvuga tuti aha harimo contradiction twe dusaba ibiganiro na Kigali ariko abo dufatanyije tudashobora kwicarana ahubwo aho niho ikibazo cyari kinatse twabinenze aho twadusangiye uru rugamba ni nayo mpamvu nifuje ko byari kuba byiza ari uko izo mpande ebyiri zabazwa ibibazo bimwe noneho ibyo bimenyetso tuvuga yenda bigatangwa ariko nk'umwe nka information nguhaye n'izikwiriye kuba zihagije nako kuba namwe mwakwikora ubushakashatsi bwanyu mukamenya niba ibyo bintu koko byarabaye ari umukuru w'inararibonye ari madamu Nyakaregeya ari muri P3 harimo uwo muri FD Amahoro na PS nibaza ko ibyo ari ibintu byoroshye kuverifiya noneho abantu basanga bitarabaye bakavuga bati koko abantu nabo ni abanyamitwe basanga byarabaye rero ngo bazaduha amahirwe yo kugira ngo badutege amatwi bamenye ko koko ibyo tuvuga tunashaka kubishyira mu ngiro
nibidushobokera ubutaha tuzabashaka nabo tubahe ijambo ariko abo wavugaga babahuzaga ubu bahagaze hehe bari kumwe namwe cyangwa bari kumwe na hariya mwavuye
icyo kibazo genda sinjye wagisubiza kuko bamaze kutubwira ko bataduhuje nako byanze ko baduhuza bati byananiranye ubwo hasigaye twe twaravuze ati nta kindi twakora nibura nabo ubwabo bazamenya yuko bazabisobanukirwa ko hariya hari ikintu kimwe kitari mu mucyo cyangwa se kitagaragara neza kuko nabo ubwabo abo twavuganye navuze ni ibyo ari byose namwe ko murabyiboneye hari urubanza rukomeye rwo kugaragaza ko koko bimwe by'ubworoherane twigisha tunavuga byo kumva ibitekerezo bitari ibyo yenda muhuje ariko bitandukanye n'iby'abandi nabyo kuri icyo ngicyo ndabona ko ari ikintu batsinzwe namwe ubwanyu muzagira ikibazo gikomeye cyo kumva ko muzongera kuvuga ati murashaka ibiganiro na Kigali kandi kuganira n'impande zanyu mwari musangiye ideoloji bidashoboka ibyo rwose ayo makuru narayatanze nako iyo information narayitanze kandi nako mbyizera n'uyu munsi
ubuse bwana turayishimye muri RNC haramutse hagize nk'impinduka bakavuga bati nimwakire ukuboko k'ubucuti mwabyemera mugasubiramo mugasesa runana mukabishaka rimwe cyangwa mwamaze kubona ko ari akahebwe
iyo arogance ntabwo nibaza ko twege twayitera twayishyigikira kuko byaba nabyo ari ugutanga mesaje itari yo nibaza ko ubu yenda ahubwo bayisheshe bakavuga bati turaza noneho tubagane cyangwa se twumve ibyo mwebwe koko ibyo mwavugaga ko mushobora guhindura yananiye abandi reka tubirebe ibyo yenda byakumvikana ariko kumva ko twasesa urunana ibyo byo ntabwo bishoboka ntabwo yenda kuri iki ngiki navuga ngo mvugira bose kuko tutabiganiriyeho ariko genzi ko na bagenzi banjye icyo ari ikintu badashobora gukora kuko kuvuga ngo noneho tubahaye ukuboko kubera ko mwamaze kujya hanze kandi mwaramaze kunenga imikorere nk'iyo none se mutagomwa bashobora kutubwira garanti twababaza ni iyihe yuko koko kuboko mu gutanga ari uko mushaka guhindura cyangwa nuko noneho musanga ibintu byarenze inkombe mugahitamo kuza kuvuga muti ntitwari tuzi ko ari uko bimeze ari aho bizagira, ariko bidashingiye ko yenda mushaka gukosora ibintu ari ukubera yenda izindi mpamvu bubwabo baba babikoreye. Ariko ni nk'uko natwe twabasaba ati musese ihuriro twarabisabye, twasabye atari ugusesa ariko twasabye ko ubuyobozi nyitwa remeze kugaragara, twavugaga ko binabaye ngombwa kwegura mwakwegura, nta mushahara nzi abantu bo mu ihuriro cyangwa bahembwa, ariko byabaye nk'igitutsi kwegura ku mirimo igihe ibintu bitariho bijya mu nzira washakaga ko bijyamo. Ufite abantu uvuga ko ufite abantu benshi cyane bashobora gusimburana, ntabwo ari igitutsi, ni solution twaproposaga, ni bimwe mu bisubizo twatekerezaga bikwiriye gutekerezwaho, ariko byabaye nk'aho ahubwo aricyo twasabye cyonyine, ibyo twavugaga bidutandukanya cyangwa se tutumvikanaho, nta n'uwigeze ubitekereza. Ariko bavuze bati twarakosheje icyo gihe, urumva ko icyo gihe nibo baba bari muri position yo kuvuga ko hari ibyo basanze barakosheje, none icyo gihe natwe twaba abajyanama y'igikwiriye gukorwa, ariko ntabwo badutegeka ibyo dukora cyangwa se ngo batubwire ngo nidusese ibintu dutekereza ko ari byo bibereye Abanyarwanda.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umutumirwa wacu ni Bwana Turayishimye Jean Paul, umuhuzabikorwa w'urunana rw'Abanyarwanda ruharanira impinduka. Ikiganiro ni muri Sanga. Bwana Turayishimye, narebye urupapuro rutangaza cyangwa se inyandiko itangaza urunana Nsanga yasinyiwe ku mugabane wa Amerika ya Ruguru, ariko muravuga ku Rwanda, muravuga ko mushaka guhindura u Rwanda, ko u Rwanda ruri kure cyane yaho muri, muzabigeraho mute?
Ibyo byo ni bizagerwaho mu buryo yenda gahunda cyangwa se planification, ibyo natwe twabitekerejeho, ndetse amashyaka yose ari hanze y'igihugu ntabwo wakwirengagiza mutagomwe impamvu ayo mashyaka akorera hanze, nuko koko urwo rubuga nk'uko twatangiye tubivuga rwa politike rutahari mu Rwanda, buri mujye tunenga bikwiriye guhinduka, bikaba rero bidaha amahirwe abantu bashaka gukorera politike mu gihugu. Ubu singiye yenda kuvuga ibi byakorewe Madame Victoire Ingabire, Diane Shima Rwigara n'abandi n'abanyapolitike, ndetse bagiye bagerageza, harimo n'abandi bahunze abandi tutaramenya, atigeze haba amaperereza yo kumenya icyabishe nk'abandi Andre Kagabwisereka. Noneho rero nibaza ko buri muntu wese abona ko kujya gukora politike mu Rwanda mu gihugu imbere ni hagati y'amahitamo abiri, ari uburyo bw'uko ushobora gukomeza koko ukahatana, ariko amahirwe y'uko wabigeraho nayo ubwayo ntabwo ari menshi cyane. Ikintu rero gikwiriye ndetse tuzanakurikiza ni uko mu gihugu imbere koko tugomba kuhagira network, niba ariko navuga mu Kinyarwanda sinzi ukuntu nabivuga, nako ariko ni ukuhagira uburyo dushobora kuhakorera. Ariko noneho hanze kuko ariho hari ubwisanzure, nabwo ntitubibone nk'imbogamizi gusa, ahubwo bikaba amahirwe, bikaba twaba umusemburo wo kugira ngo nibyo mu gihugu imbere nabyo bishoboke. Ntabwo gahunda yacu ari gukomeza kuba gukora politiki muri North America cyangwa se muri Amerika ya Ruguru cyangwa i Burayi, gahunda ni uko tuzegera abaturage ababangamiwe n'iriya n'imiyoborere mibi, abenshi n'abari mu gihugu imbere. Ibyo rero turabitekereza, ndetse niyo gahunda ikomeye dushyize imbere, ariko ntitwahita twihora mu kanya ngo tujye mu gihugu. Ibyo ni ukuba uhaye gift cyangwa se kado Kagame. Ibyiza ni uko mbabarire ndavuga yana ni kuvuga Perezida Kagame wenyine gusa n'ubutegetsi bw'ubwo ahagarariye bwa FPR, byaba ari amahirwe akomeye twaba tubahaye. Njye nkibaza ko rero icyo dukwiriye gukora ari uko twebwe twategura uburyo gukora politiki imbere bushoboka, ariko no kugira ngo dukomeze tugire network ikomeye mu gihugu, noneho uwo musemburo nugera izo mpande zombi cyangwa se igice byombi bizaba byaratekerejweho, ariko ubundi nibyo dushaka kubanza kugeza ku Banyarwanda mbere yuko tunakora na politiki imbere mu gihugu, harimo no gushyira igitutu ku butegetsi bwa FPR kugira ngo bamenye ko nta kabuza abantu bakwiriye gukora politiki imbere mu gihugu, kandi Abanyarwanda ubwabo akaba bagira amahitamo ariko batagenewe abo ibyo bagomba kwakira bigenwe n'ishyaka rimwe ku butegetsi.
Icyo gito tuvuga muzagishyiraho mukoresheje iki? Muzarwana se, muzafata intwaro namwe nka kuriya hari bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashyizeho umutwe w'ingabo urwanya ubutegetsi bw'i Kigali?
Ibyo buriya kuvuga yenda gushyiraho igitutu gusa, hari inzira nyinshi umuntu ashobora gukoresha. Hari igitutu gishobora gukoreshwa mu nzira ya diplomasi, ubwo urabona nk'igihugu nk'u Rwanda ni igihugu ubwacyo na n'izi ndwara za COVID kidashobora ubwacyo kubyikemurira.
Ariko u Rwanda rufite isura nziza mu mahanga, ntabwo byoroshye kuba mwavuga ko hari ibintu bitameze neza mu Rwanda ngo amahanga byemere.
Yabyemera cyane, ni nabyo navugaga. Iyo ibintu bimeze neza ariko usanga ayo mahanga ariyo babwira ari nayo abifitemo uruhare runini cyane, udashobora no kugira ngo ukore ingamba zishobora gukumira icyorezo nta kiriya utabanje kubona amafaranga ishyano ryose atanzwe n'amahanga n'ayo mazi ateganywa kugira ngo ugire isuku ubwayo munyarwanda atashobora kuyabona mu buryo bworoshye. Njye ntekereza ko nako sinako kubitekereza gusa nako biri, amahanga niyo afite uruhare runini cyane mu gutanga imfashanyo ku Rwanda kuri guverinoma y'u Rwanda. Twibaza ko batashyigikira cyangwa se bazatwumva kugira ngo be kubaha amafaranga yo kugira ngo birate bakandamize batakandamize Abanyarwanda. Nkibaza ko rero bizaterwa n'uburyo bikozwe, amahanga ashobora kutwumva kandi azatwumva. Icyo ni kimwe mu nzira cyangwa ni igitutu, nako kimwe mu byo tuzakora. Ibindi ntabwo tuzabwira Abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga bose ko twebwe dushaka inzira y'ibiganiro, inzira y'amahoro, tukabyerekana, ariko leta ikavuga ko ibyo idashobora kubikora. Nk'uko FPR yagiye birega leta yasimbuye ko bavuniye ibiti mu matwi, noneho ngo natwe ntituzategereze inzira zishoboka zatuma yenda basubira ku ijambo, kuko nabo barabizi yuko Abanyarwanda badashobora kuguma bakandamijwe igihe cyose. Hari igihe rero kizagira icyo gitutu kikazakorwa giciye mu nzira zitandukanye za diplomasi, iz'ibiganiro, ndetse n'ibihugu bimwe bibaha amafaranga, ubwo ndavuga ku bijyanye na ekonomi, bakababwira bati mushobora gutega amatwi aba bantu kuko ni bamwe muri mwebwe, bitaba ibyo bizatugora gukomeza tubaha amafaranga yanyu. Izo ni zimwe mu nzira zishobora gukoreshwa mbere y'uko utekereza inzira yenda zindi zishobora kuba zifite za risiki nyinshi cyane.
Mu yandi magambo, Abanyarwanda biruhukire, ntabwo urunana ruje rurwana.
Kurwana ntabwo nashaka ko buriya usezeranira Abanyarwanda intambara ngo bumve ko ari ikintu cyiza cyo gusezeranira Abanyarwanda. Nibaza ko intambara zabaye mu Rwanda ni nyinshi, ariko kandi Bwana Mutagoma n'uwaba afite n'uwo mugambi wo kurwana, nawe nta nubwo ari wabanza agashyira imbere ako kanya akavuga ko ari cyo kintu cya mbere abona akwiriye gukoresha. Ntabwo nibaza ko twebwe tuzemera ko ducirirwa mu mahanga, niba ariko nabivuga n'abandi Banyarwanda benshi ndabizi ko atari ko babibona. Hari ndetse n'abatangiye kubikora bagafata intwaro, ariko noneho sinavuga ko yariyo nzira y'ejo cyangwa se uyu munsi dufata nk'aho ariyo nzira ishobora kuba izakemura ibibazo vuba, kuko nabwo ibisigisigi byayo n'uyu munsi turacyabibona mu Rwanda. Nakwifuza ko ubutegetsi bureba cyane cyane ko ubutegetsi bwagiyeho nyuma y'intambara, bukareba igiciro cy'intambara, bukareba n'ingaruka zigira mu gihugu, noneho bakamenya hitamo izindi nzira kugira ngo iyo nzira yindi itazigira nashyirwa mu bikorwa. Ariko igihe iyo ubutegetsi butabihaye amahirwe, ni naho abantu benshi bavuga bati ese ko izindi nzira zose zatekerejweho zikaba ntacyo zagezeho, noneho muratekereza ko ikindi cyakorwa ari iki? Ibyo rero bikaba byazavamo n'izo ntambara zitari ngombwa, ariko ndizera nashidikanya ko bitazirirwa bigeraho kuko izindi nzira zose ziracyafite amahirwe.
Ariko se Bwana Turayishimye, reka tuvuge mu bifatika, mu by'ukuri amashyaka arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda urabizi atandukanyiza igihe amaze mu mahanga, ibyo bintu bya diplomasi barabigerageje, baravuze ntako batagize, ariko ntacyo byigeze bitwara
ubutegetsi buriho mu Rwanda.
Ndasubira kuri cya kindi nakubajije, ikintu muzakora batakoze bashigaje badakoze ni iki?
Ndagira ngo nizeze Abanyarwanda n'abadukurikiye yuko ibyo byose twabitekereje, twanarebye n'igihe amashyaka ya mbere yabereyeho, tureba igihe akarengane mu Rwanda kabereye, yewe mbere ya FPR kugeza ku FPR, ku butegetsi bwa FPR uyu munsi. Ariko dusanga koko hari n'abandi bagerageje n'uyu munsi bakigerageza, ariko tukavuga tuti hari uburyo tubona yenda butatekerejweho. Ubwo rero nibwo twege tuzajya wambaza uti nubuye. Ubwo buryo nuko hari nubwo ibitekerezo ari bimwe, nubwo manifesto zimwe zishobora kuba zifite imigabo n'imigambi ijya gusa, ariko hari uburyo ibintu bikorwa mu buryo bushobora gutandukana kandi bikagera ku musaruro yenda abandi batagezeho cyangwa se nabo bifuza kugeraho. Bashobora kuba bazawugeraho, ariko turatekereza ko twebwe ntabwo twajya gukora kampanye yenda yandi ma organization cyangwa amashyaka ya politiki, twe turakora iry'iwacu kandi tuzi neza ko ayo mahirwe turiho dusaba Abanyarwanda kugira ngo batagire icyizere gusa, tuzabibereka noneho nabo bazatujije nibaramuka babonye koko tukavuga bati abantu mu kuba bavuze ngo ibyabo bizahinduka, none tukaba tubona umwaka urangiye hagihindutse nta kintu gishya batwereka, twebwe twabizera kubera iyihe mpamvu. Ibyo rero nibyo tugira ngo twege tubanze tutandukaneho gatoya muri ibyo bitekerezo, Abanyarwanda baduhe amahirwe, nibwo dutangiye. Niba igihe cyo gukora evaluation kizajya bakavuga ati koko abantu nabo ni abantu yenda baba opportuniste, ni abantu bashaka gusa nabo kugira umuryango wa politiki bibumbiyemo, ibyo ntituzabibarenganyiriza mu gihe bazabona koko nta mpinduka twazanye nk'uko twazisezeranye. Ariko turabyizeye ndetse turabibona ko bizashoboka mu gihe kitari cyakera cyane.
Hari ibintu bigenda bigaragara cyane cyane ku bantu bari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari abagira ibyago byo kwitaba Imana bari mu mahanga, hari ababa bari mu mahanga cyokora bakaza gusanga baribeshye mu byo bakora, noneho bagasubira i Kigali bagasanga ndetse bakanavuga ko ibyo bakoraga ntacyo byari bivuze. Ibyo byose mwabitekerejeho?
Twabitekerejeho cyane, kandi mu by'ukuri ni nayo mpamvu twebwe tudashobora kunenga abantu bagerageza bagerageza gushyiraho amashyaka, ariko tukizera ko ibyacu ntabwo bizageraho ugeraho wumva ko umuti ari ugusubira mu Rwanda ata kintu cyahindutse mu butegetsi bw'u Rwanda. Icyo gihe byaba ari ibinyoma, twaba natwe kuko ibyo tuvuga tutabyizera, twaba ari ugushaka yenda kwibumbira mu muryango wa politike, ari ukutareba akababara Abanyarwanda bafite. Ntabwo twakora rero ikintu nk'icyo cyo gukina Abanyarwanda ku mubyimba. Twebwe tuzaharanira yuko izo mpinduka dushaka zigerwaho kandi zizagerwaho, tubifiteho icyizere gikomeye cyane gishingiye ku mikorere itandukanye tugiye kuzana, ndetse n'amaraso mashya tugiye kuzana mu ruhando rwa politike. Ndizera nashidikanya ko mu minsi iri imbere aribo ubwabo bazaba baduhaye amanota batubwiye bati yenda babandi ibyo bavuze koko birashoboka ko bazabigeraho. naho abantu bagerageje nabyo nukubishimira kuko ntugire ngo buriya nta kintu bahinduye amashaka yabanje yose yewe n'iri rya RNC tuvuyemo rifite uruhare rwaryo ryakoze ariko ntabwo ryashoboye kugeza ku banyarwanda ibyo ryabijeje mu gihe twatekerezaga ariko ndizera nashidikanya ko urunana rwacu ruzagera ku nshingano zarwo abanyarwanda ubwaryo nibwabona ko nibo navuga bazaba abacamanza akaba aribo bazavuga bati bari abantu nabo kwizerwa cyangwa se sabo kwizerwa
wigeze kuvuga uti imbarutso yo gutandukana na RNC n'uburyo bitwaye mu kibazo cya Ben Rutabana ndibuka ko Ben Rutabana hari indirimbo yahimbye yitwa urunana rungano umuntu yaba yibeshye cyangwa avugishije ukuri aramutse avuze ko urunana ruvutse kubera ibyabaye kuri Ben Rutabana
icyo kibazo ni yego na oya ku ruhande rumwe ariko reka mvuge kuri yego yego kubera yuko ikibazo cya Ben Rutabana cyabaye imbarutso ni nko gufungura amaso imikorere yenda twagiye tunenga mu ihuriro nyarwanda iyo kitabaho nubwo twari dufite utuntu twaganiragaho muri za administration ariko tukabiganiraho muri executive na muri za biro politique ibibazo hakagira discussion ibiganiro tukabifatira umwanzuro ariko igihe ikibazo cya Ben Rutabana cyabaye habaye ibintu bimeze nk'ubushyamirane byatumye dufungura amaso ku mikorere kuko byashyize kuri test cyo navuga kugerageza uburyo dushobora guha agaciro umunyarwanda uburyo dushobora gukora procedure z'abanyamuryango ubwabo bari mu ihuriro nyarwanda uburyo tubafata tubatreta hari ibyo byavuyemo byo kwirukana harimo ibintu bimwe ntashaka gusubiramo yewe twatinze no kuri icyo kibazo ubundi muri gahunda zacu nagira ngo umpe n'amahirwe yo kubivuga yuko opposition yacu ntabwo ari RNC opposition yacu ni Kigali ni leta ya Kigali ariko nuko byinshi twasanze nyine tudashobora gukorera mu nzira twakoreragamo mu buryo twakoreragamo kugira ngo tubashe kugera aho tujya muri iyo nzira dusanga yenda birimwe mu byatumye tutagira n'umurego cyangwa se n'umurava wari ukwiriye kugira ngo ibyo twashaka guhindura tubigereho noneho rero ngarutse kuri ikibazo cya Ben Rutabana cyashyize kuri test cyangwa se kugerageza ihuriro nyarwanda muri ubwo buryo ubutabera uburyo bashobora kubwubahiriza kuko ibyo byose byajemo ari ukwirukana abantu ari guha agaciro ikiremwa muntu umunyamuryango ubwe ibyo byose n'ukuntu bashobora gukurikiza yenda ibintu byo guca imanza ubutabera ibyo byose twarabirebye dusanga harimo ibisa n'uko ubutegetsi kuko ni nka executive baramutse bafite ubutegetsi tise ni ubusiko bigaragara bashobora kuba bakwitwara noneho duhitamo rero gushaka uburyo twebwe twavuga cyangwa se twereka abanyarwanda uburyo ibyo bintu byose ari uburenganzira bwa muntu ari ubutabera tuvuga ko twifuza bukwiriye kugenda bute ari bimwe biri mu byo muri manifesto twavuze ariko nyine nkuko nabigaruteho ni uburyo tubivuga ariko igitandukaniro ni ukubikora kuko no muri manifesto za RNC bavuga ko igishyize imbere ari demokarasi n'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu ku rundi ruhande ariko impamvu mvuga yenda si ni oya ni uko ryo haba n'indi mpamvu kuri iyo mpamvu nicyo cyatumye dufunguka abantu benshi babona ko harimo ibintu bidashobora kwihanganirwa ndetse n'icyizere kimwe bakagita ariko ku ruhande rwa yenda kuvuga ati si cyo cyatumye havuka urunana nuko harimo n'abandi bamwe yenda bashobora kuruzamo batazi na bene biranashoboka bashobora kumva gusa imigabo n'imigambi ishoboka cyangwa se ishobora kubageza ku mpinduka bifuza. Hari abantu bashobora kuba nabo bavuze bati wenda si nigeze ningira uruhare mu mashyaka runaka, ariko nibura ubu ngubu ndumva nshobora kwifatanya n'abandi kugira ngo nanjye ngire uruhare mu kubohora Abanyarwanda. Imbarutso nibyo yabaye kiriya kibazo cya Ben, ariko yenda ntiwamenya kuko hari n'abandi bagiye bavamo barimo mu Bubiligi cya Rudasingwa n'abandi ba Musonerana na Ngarambe. Ibyo byose byagiye bigaragara, bishoboka ko ari imikorere rusange, ariko atari ukuvuga ngo yenda ni ikibazo cy'umuntu ku giti cye, nubwo yaba ari we yaba ari ishingiro, ariko impamvu ahubwo yabyo ari atari Ben, ahubwo ari imikorere ishobora kuba yara kuri icyo gihe byageze kuba kuri Ben, ariko yenda byari kuba no ku wundi muntu.
Ubu urunana amakuru rufite kuri Ben n'ayahe?
Kuri ubu natwe turategereje nk'abandi bose, turakomeza gukurikira ndetse tugira icyizere gusa yuko igihe kizagera yenda tukabona umucyo ku kibazo cye, ariko nta makuru arenze rwose ayo dusanganywe yuko kugeza uyu munsi tutaravugana. Igihe tutaravugana n'umuntu rero ibyo abandi bavuga bataraha naha naha naha, uravuga uti bya twakwifuza ko ibyo bintu ari byo, ariko mu by'ukuri nta makuru nyayo jyewe nashingiraho mvuga ngo arahanaha, kubera ko sinaravugana nawe, uretse gusa ko icyizere yenda cyo turakigira kuko aricyo twifuza ko yazadusanga noneho tukongera tukamubona agihumeka.
Bwana Jean Paul Turayishimiye, reka ngushimire cyane umwanya uhaye Ijwi rya Amerika, cyane cyane by'umwihariko mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane.
Nanjye ndabashimiye, murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Yabaye isubizo cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye isubizo cyacu.
Yabaye ikiganiro cyacu. Mu guterera igihugu cyacu. Jamais, 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 j